www.vedwap.com.
Kazi kwenu majilani, tukigombana silia ndani, nyie hawa usu nini? Tumegandana atuwa jani. Kazi kwenu majilani, tukigombana silia ndani, nyie hawa usu nini?
Mimi special for you, na wewe special for me. Mimi special for you, na wewe special for me.
ZWAP.com.